inzira yo gukiranuka. Kaze mu kiganiro inzira yo gukiranuka utegurirwa n'umuryango wa Gikristo Transworld Radio. Inzira yo gukiranuka ni ikiganiro kigufasha guhitamo ukuri kw'ijambo ry'Imana. Amahoro abane nawe. Ndagusuhuje mu izina ry'Imana, umwami w'amahoro, wifuza ko buri wese asobanukirwa inzira yo gukiranuka kandi akayigandukira. Imana yashyizeho iyo nzira kugira ngo ubashe kugirana y'amahoro nyakuri kandi y'iteka ryose. Mu bice bibiri bishize twasomye ibyerekeye Yosefu mwene Yakobo. Uyu munsi turifuza kuvuga ku bice bya nyuma by'inkuru ya Yosefu, kandi nibyo biza kutugeza ku musozo w'igice cya mbere cya Tora, aricyo gitabo cy'itangiriro. Twamaze kubona ko umwuzukuru wa Aburahamu ariwe Yakobo yari afite abahungu 12. Yosefu yari umuhungu wa 11. Bose babaga mu gihugu cy'i Kanani, kandi nk'uko ubizi Imana yari yarasezeranije Aburahamu ko iki gihugu izagiha abazamukomokaho barimo Isaka na Yakobo. Yosefu akiri muto yigeze kurota ko umunsi umwe bakuru be bazamupfukamira, ariko bakuru be baramusuzuguye ndetse ntibaha agaciro inzozi ze, maze bamugurisha nk'umucakara mu Misiri. Imana yafashije Yosefu guhanura iby'inzara ikomeye yari igiye gutera mu gihugu, bituma Farawo agira Yosefu umuyobozi wa kabiri mukuru mu gihugu cyose cya Misiri. Nyuma y'imyaka 7 burumbuke, tubona ko inzara Yosefu yahanuye yateye mu gihugu cya Misiri ndetse igera no mu gihugu cya Kanani. Ariko mu Misiri bari bafite ibigega bahunitsemo imbuto nyinshi kubera ubuntu Imana yagiriye Yosefu n'ubwenge yamuhaye. Yakobo amaze kumva ko mu Misiri hariyo imbuto zo gukora umutsima, yoherejeyo bakuru ba Yosefu ngo bajye kuzigura. Ariko ntiyemera ko Benyamini murumuna wa Yosefu ajyana nabo, kuko yatinyaga ko hari ikintu kibi gishobora kumugeraho. Tubona rero bakuru ba Yosefu 10 bagera mu Misiri maze bagapfukamira mwene wabo Yosefu. Ibyo bisohoza inzozi Yosefu yigeze kurota kera. Yosefu yamenye bakuru be, ariko bo ntibamumenya, kuko bari bamaze imyaka irenga 20 batamubona, ndetse batekerezaga ko yaba yarapfuye. Uyu munsi rero turasoza inkuru ivuga uko Yosefu yibwiye bene se. Yosefu ntiyahise yibwira bene se, kuko yashakaga kubanza kubagerageza ngo amenye niba barahindutse batagifite imitima mibi y'ubuhemu. Niyo mpamvu byanditswe bivuga ngo Yosefu abona bene se arabamenya, arabirengagiza, ababwira nabi, arababaza ati muravahe. Baramusubiza bati turava mu gihugu cy'i Kanani tuje guhaha. Aya magambo yanditse mu itangiriro ibice 42 ku murongo wa 7. Yosefu yabajije ibibazo byinshi, abashinja ko ari intasi, maze abafungira muri gereza. Yosefu yabikoze kugira ngo batekereze ku buzima bwabo, bamenye uko imitima yabo imeze imbere y'Imana. Hashize iminsi 3 Yosefu arabareka baragenda, ariko akomeza gufunga umwe muri bo, nuko abwira abandi gusubira iwabo, bakamuzanira murumuna wabo Benyamini, akaba n'umuhererezi kwa se. Hashize amezi menshi, bakuru ba Yosefu bagarutse mu Misiri kugura imbuto, bazana ndetse na murumuna wabo Benyamini. Bahageze bongera guhura na Yosefu umuyobozi w'igihugu, ariko nabwo ntibamumenye. Yosefu yemeza kubafunga bose, maze batangira kugira ubwoba. Nyuma yaho Yosefu yabateguriye umunsi mukuru, abicaza uko barutana mu myaka, ahereye ku mukuru akageza ku muto, maze abaha ibyo kurya byo ku meza ye. Benyamini amuha ibyo kurya bikubye inshuro 5 iby'abandi. Hano birashoboka ko Yosefu yariho agerageza bene se ngo arebe ko bagirira ishyari Benyamini nk'uko barimugiriye, ariko ntihagira n'umwe ugirira ishyari murumuna wabo Benyamini. Umunsi mukuru urangiye, Yosefu yategetse umugaragu we kuzuza imbuto mu mifuka yabo no guhisha igikomba nyweramo cy'ifeza mu mufuka wa Benyamini. Bene se ba Yosefu bamaze kugenda, Yosefu yohereje umukuru w'abagaragu be kubakurikira akabashinja ko bamwibye. Uwo mugaragu amaze kubafata arababwira ngo niki gitumye mwitura inabi wabagiriye neza? Icyo mwibye si cyo databuja nywesha? Baramusubiza bati twabasha dute kwiba ifeza cyangwa izahabu byo mu nzu ya shobuja? Uwo uri bukibonane wo mu bagaragu bawe yicwe, natwe duhinduke imbata zawe databuja. Umukuru w'abagaragu ba Yosefu arababwira ngo uwo kiri bubonekeho ni uriwe imbata yanjye, namwe ntimuri bugibweho n'urubanza. Nuko wa mugaragu wa Yosefu atangira gusaka imifuka yabo, ahereye ku mufuka w'umukuru asohereza ku mufuka w'umuto muri bo, maze abona cya gikombe mu mufuka wa Benyamini. Ibyo bituma bakuru ba Yozefu bashishimura imyenda basubira mu mujyi bapfukamira Yozefu. Nuko Yozefu arababwira ngo, icyo mukoze icyo ni iki? Ntimuzi yuko umuntu umeze nkanjye ashobora kuragura koko? Yuda umuhungu wa kane wa Yakobo abwira Yozefu ngo, databuja, turireguza iki? Imana yamenye gukiranirwa kw'abagaragu bawe. Dore turi imbata zawe databuja, twe n'uwo cya gikombe kibonetseho. Yozefu arabasubiza ngo, uw'igikombe kibonetseho ni we uri bube imbata yanjye, ariko mwe mwigendere mujye kwa so amahoro. Maze Yuda yegera Yozefu amubwira ababaye ibyo se yababwiye igihe yabemereraga ko bajyana na Benyamini mu Misiri. Nuko Yuda yinginga Yozefu kubababarira bagasubirana na Benyamini kwa se, ndetse Yuda yemera gusigara akabimbata Yozefu aho kuba Benyamini. Yozefu abonye akababaro ka bene se atewe n'ibyaha bakoze n'impuhwe bagiriye se na murumuna wabo. Yozefu yahise amenya ko bakuru be bihannye by'ukuri. Yamenye ko igihe kigeze cyo kwibwira bene se. Ibyanditswe bivuga ngo Yozefu ananirwa kwiyumanganya imbere yabo bahagararanye bose, ahubwo avuga cyane ati, nimusohora abantu bose bambise, ntihagira umuntu uhagararana na Yozefu. Yirondorira bene se, atera hejuru ararira, Abanyegiputa barabyumva, abo mu nzu ya Farawo barabyumva. Yozefu wabwira bene se ati, ndabinginze nimunyegere. Baramwegera aravuga ati, ndi Yozefu mwene so, mwaguze ngo njyanwe muri Egiputa, none ntimubabare ntimwirakarire yuko mwanguze ngo nzanwe ino, kuko Imana ariyo yatumye mbabanziriza ngo nkize ubugingo bw'abantu. Inzara imaze imyaka ibiri mu gihugu, hasigaye indi myaka itanu batazahingiramo ntibasaruriremo, kandi Imana yatumye mbabanziriza ngo ibabesheho mugire icyo musiga mu isi, ibarokoze gukiza gukomeye. Nuko none simwe mwanyohereje ino, ahubwo ni Imana, kandi yangize nka se wa Farawo n'umutware w'igihugu cya Egiputa cyose. Nimwihute muzamuke mujye kuri data mumubwire muti, umwana wa Yozefu yadutumye ngo tukubwire yuko Imana yamugize umutware wa Egiputa hose. Manuka umusange ntutinde, kandi uzatura mu gihugu kigosheni. Umube bugufi wowe n'abana bawe n'abuzukuru bawe n'imikumbi yawe n'amashyo yawe n'ibyo ufite byose, kandi ngo azakugererayo kuko hagisigaye imyaka itanu y'inzara, we gukenana n'inzu yawe n'ibyo ufite byose. Kandi murirebera na mwene mama Benyamini arirebera yuko ari jye ubyikuriye mu kanwa, kandi muzabwire data icyubahiro cyanjye cyose mfite muri Egiputa. Muzamubwire ibyo mwabonye byose, kandi muzatebutse data mumuzanino. Yozefu ahobera mwene nyina Benyamini, begamiranye amajosi ararira. Benyamini aririra ku ijosi rya Yozefu, asoma bene se bose abaririraho, nyuma bene se baganira nawe. Aya magambo yanditse mu itangiriro igice cya 45 uhere ku murongo wa mbere ukagera ku wa 15. Nyuma y'ibi bene se ba Yozefu biteguye gusubira kwa se. Yozefu abaha amagare abaherekeza nk'uko Farawo yabitegetse, ndetse abaha n'ibyo kurya by'urugendo. Mu itangiriro igice cya 45 uhere ku murongo wa 25 ukagera ku wa 28 haravuga ngo, bava muri Egiputa barazamuka bagera mu gihugu cy'i Kanani kuri se Yakobo. Baramubwira bati, Yozefu aracyariho, niwe mutware w'igihugu cya Egiputa cyose. Yakobo arakakara kuko atabemereye. Bamubwira amagambo yose Yozefu yabatumye. Abonye ya magare Yozefu yohereje kumuhagurutsa, umutima wa se wabo Yakobo urahembuka. Isirayeli aravuga ati, nibyo, Yozefu umwana wanjye aracyariho, ndajya kubonana nawe ntarapfa. Aya magambo yanditse mu itangiriro bice 45 uhere ku murongo wa 25 ukagera ku wa 28. Nyuma y'ibi ibyanditswe bivuga ko Yakobo n'umuryango we bavuye mu gihugu cya Kanani bakerekeza mu Misiri. Bari mu nzira, Yakobo atamba igitambo, maze Imana ivugana nawe iramubwira ngo, ndi Imana, Imana ya so, ntutinye kumanuka ngo ujye muri Egiputa, kuko ariho nzakugirira ishyanga rikomeye. Ubwanjye nzajyana nawe muri Egiputa, kandi ubwanjye nijye uzagukurayo, kandi Yozefu ni uzahumbya amaso yawe. Aya magambo yanditse mu itangiriro igice cya 46 uhere ku murongo wa 3 ukagera ku wa 4. Nyuma y'urugendo rurerure Yakobo n'umuryango we bageze mu Misiri. Bego ukuntu Yakobo yishimye cyane amaze kubona umuhungu we Yosefu yaherukaga kera cyane. Uko niko Yakobo wahimbwe Isirayeli n'umuryango we batuye mu Misiri mu gace kitwa Gosheni. Muri ako gace bagwiriyemo cyane baba benshi maze bahinduka ubwoko bukomeye. Yakobo yabaye mu Misiri imyaka 17. Imyaka yose Yakobo yabayeho n'ijana na 47. Uko niko Yakobo se w'imiryango 12 ya Isirayeli yapfuye maze ajya kubana n'Imana mu ijuru. Yosefu, Benese n'abantu bose mu Misiri bamuririye iminsi 7. Abahungu ba Yakobo bamushyinguye mu gihugu cy'i Kanani mu mva ya sekuru Aburahamu. Mu gice cya nyuma cy'itangiriro, ni ukuvuga igice cya 50, ibyanditswe bivuga ngo bene se wa Yosefu babonye ko se yapfuye baravugana bati ahari Yosefu azatwanga twiture rwose inabi twamugiriye. Yosefu arababwira ati mwitinya, mbese ndi mu kimbo cy'Imana? Ku bwanyu mwari mushatse kungirira nabi, ariko Imana yo yashakaga kubizanisha ibyiza kugira ngo isohoze ibi biriho none, ikiza abantu benshi urupfu. None mwe gutinya, nzajya mbagaburirana n'abana banyu bato. Arabahumuriza ababwira neza. Yosefu aturana muri Egiputa n'umuryango wa se. Yosefu arama imyaka 110. Yosefu abwira bene se ati ngiye gupfa, ariko Imana ntizabura kubagenderera ikabakura muri iki gihugu ikabajyana mu gihugu yarahiriye Aburahamu na Isaka na Yakobo kwizabaha. Yosefu arahiza abana ba Isirayeli ati Imana ntizabura kubagenderera, namwe muzajyana amagufwa yanjye muyakurino. Nuko Yosefu apfa aramye imyaka 110. Baramwosa bamushyirira muri Egiputa mu isanduku yo guhambamo. Aya magambo yanditse mu itangiriro igice cya 50 here ku murongo wa 15 ukagera ku wa 26. Uku niko igitabo cy'itangiriro kirangira, aho kivuga ngo Yosefu arapfa bamushyirira muri Egiputa mu isanduku yo guhambamo. Iki gitabo gitangirana n'inkuru yuko Imana yaremye ubuzima, kikarangirana n'inkuru y'urupfu. Kubera icyaha cya Adamu, urupfu rwageze ku bantu bose. Yosefu abifashijwemo n'Imana yashoboye kurinda abantu bo mu Misiri n'umuryango we ntibicwa n'inzara, ariko ntiyashoboye kwirinda urupfu. Ariko dushobora gushima Imana n'imitima inezerewe, kuko mu gitabo cy'itangiriro dusomamo ibyerekeye isezerano ryiza ry'Imana ryo kohereza umukiza ukwiriye wagombaga gutsinda urupfu. Urupfu ni ingaruka y'icyaha. Umukiza Imana yasezeranije kohereza yagombaga gukiza abakomoka kuri Adamu, akabakuraho umuzi w'icyaha ndetse akabakiza igihano cy'ibyaha. Uwo muzi w'icyaha n'umwanzi n'umutima mubi uba mu muntu. Igihano cy'ibyaha ni urupfu n'ikuzimu. Umukiza Imana yasezeranije kohereza yabinesheje byose kandi abasha guhindura ubuzima bw'abamwizera. Wowe unteze amatwi uyu munsi, mbese waba uzi uwo mukiza uhagije wanesheje Satani n'icyaha ndetse akaba ari nawe utanga ubugingo buhoraho ku bizera izina rye bose? Ubutumwa bwiza bwera cyangwa injili buvuga iby'umukiza bugira buti umwami ahimbazwe Imana y'Abisirayeli, kuko igendereye abantu bayo ikabacungura kandi iduhagurukirije ihembe ry'agakiza, nk'uko yavugiye mu kanwa kabera bayo bahanuraga uhereye kera kose. Aya magambo yanditse muri Luka bice 2 uhereye ku murongo wa 38 ukagera ku wa 70. Mu kiganiro rero cy'ubutaha, Imana nibishaka, tuzatangira kwiga igitabo cya kabiri cya Tora cyitwa Kuva. Imana iguhe umugisha mu gihe ukomeje gutekereza kuri uyu murongo wo mu byanditswe uvuga incamake y'igitabo cy'itangiriro. Uwo murongo tuwusanga mu Baroma bice 5 ku murongo wa 20 ahavuga ngo nyamara aho ibyaha byagwiriye niho n'ubuntu bw'Imana bwarushijeho gusaga. Murangije kumva ikiganiro Inzira yo gukiranuka. Mufite icyo mubaza cyangwa mwunganira, mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira ubutumwa bugufi kuri nomero ya telefone ariyo 0 7 12 79 0 18. Mwifuza gukurikirana ibiganiro kuri WhatsApp, mwatwandikira kuri 0 7 12 12 79 0 18.